V50.
Oh, 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 ah, yeah, yeah, yeah. Better, 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 better. I'm feeling better. Nani asubuhi imefika tena, nimesema acha mwana ni go search something kwa ajili ya tumbo langu. Naelewa sana kwamba jana jana oh imetisha sana, ila oh si yapi kibali,
acha nisonge mbele.
Ya dunia ukiadhania yatakusumbua na kukuone, bado lundo gunia yapo ya kujia yaliyo ya heri. Wesi mama, sina neno na mabaya yote, sina neno na maudhi yote, sina neno, sina neno, oh sina neno tena, sina neno na vita vyote, sina neno na yaumizayo, sina neno, nimeachilia, I'm feeling better. Better, 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 I'm feeling better. Acha vije vije, wala silipi baya, kwa ubaya, kwa ubaya. Nimesame, nimeachilia, wala silipi baya, kwa ubaya, kwa ubaya. Mama we, mama we, sina haraka wala papara, sina shaka na Bwana. Baba baba, sina haraka na papara, sina shaka na Bwana. Feeling better, 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 better.